we gon' drop this now.
Timber Records, baby. Tell you this, man.
Drop this song.
Tell what's up with this, man. Tell more hits.
Yeah.
What? Drop them.
Terminator 1.
Records.
It's the wilderness out that you and I to capture back. This the end of your chapter. Play your part, little monster. Take a bullet and you're not. Shatter like you can't hide. Like Saddam, you get captured. Fake dog, a play Tupac. Where you need now, bro? It's cause of you a fake rappers. Backstabbers, get it fit. Tryna hold me, what's up? Well, get back, little monster. You don't know me like that. Witch walk around with a bump and stuck up in your heart. Some homies here, they ain't really right. They must not get it. Quick to talk about nouns and politics, about drama. When an eye not the dope, they quick to turn the dial. I'm quick to change our spaces up and turn them with farmer. It's a speech show, they rap. They graduated the ghetto. They call him a street doctor. They respecting the fella. Cause I'm living so hood. And so far, so good. Yeah, say you gon' get me high. I wish you could.
Nyonga, wash up, buta. Raise your ghetto door and a kuya. Semeni tena. Nyonga, wash up, buta. Raise your ghetto door and a kuya. Semeni tena. Nyonga, wash up, buta. Raise your ghetto door and a kuya. Menunga kama kia raf na washa kama dudu. Buta pumzi kala mgomba wanyoma skupige yunyu zema. Nyonga, wash up, buta.
Usiofu kiona moshu kwa juu, ngoma iko gado. Hata likizama jua wepo wa masaa bado. Ngoma mtaka, haurudi nyuma mshala saa. Biti mechaka, naichaka tuwa inakwasa. Marwana ni mimi, bijo, suin wan. Nizuka, washo nel, namna gani. Hata ukijua kuogelea kama uwezi kwa samaki. Hata kama utaki ninaandikwa kiruga someki. Nyonga washa buta mina tangulia utankuta. Rest wa ghetto amesha fika buta ukizima ndakwata. J-Rider ama nyonga beat na iwasha na imoda. Kama jail kama mashada. Kianza kona rangi ya upepo mnini kutungi baya. Na smama na kwa wima flu misuri kitu nara.
Nyonga washa buta. Rest wa ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa buta. Rest wa ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa buta. Raise your ghetto door and a kuya. Na nyonga kama kia raf na washa kama dudu. Buta pumzi kala mgomba wanyoma skupige yunyu zema. Nyonga, washa, buta. Raise your ghetto door and a kuya.
Mistari pomo chuti sasa. Naipa vidonge J-Raid ando kamba. Kile kitanzi ndo tongo. Pale kati sasa. Kijingize mekura kwako nina njana midundo. Nina bonge la rosto. Kama mwana mtu wa kidigu. Anavyo ikanda chapati na wachapa bila fimbo. Kwa tunzi za kizana. Watoto wanavaa mlegezo hata wakijifunga taulo. What's up? You are next kama no benite bolo. Yes, what? Hivi vipaji sijatoka kwa mita shumta. Ili ujifunze mengi, kaishi nyumba za koto. Unajona msela nondo. Kaboka mchizo sinzingue mzazi. Kama dansa wasema shows. Jiti ya mwisho wa kibiriti huwa inazima mapema. Wazazi wakitengana watoto wenda kwa mama. Kulea yatima ujipange kwa lawama. Mtoto akilelewa na bibi mara nyingi ukose shima. Kabidhi wembe wempambe baki na jembe. Na majeshi kote masaki na mbagara charambe. Zinyonga we nyonga mitavuta. Aftone J-Red and shamaliza kavipi. Nyonga nyingine gino.
Nyonga washa buta. Raise your ghetto door and a kuya. Semeni tena. Nyonga washa buta. Raise your ghetto door and a kuya. Semeni tena. Nyonga washa buta. Raise your ghetto door and a kuya. Menyonga kama kia raf na washa kama dudu. Buta pumzi kala mgomba wanyoma skupige yunyu zema. Nyonga washa buta. Raise your ghetto door and a kuya.
Tongo record.